No maduba bacha opa eh. No maduba ziko gonda nisi nazak. Una zine baku chiza baba nanya. Riku chembi sana future asipela. Ushiru naribu ziwi zine mbilu ya. Luya tuwa na bada luya kunguru. Rosino samubara luya kuguru. Tukungura nato buya nato kunguru. Yafuni wana didoba na kifunuru.
The love that we see is as you know. It's no longer the love that we know. Tell me someone that you know.
Batu bandi au chashu mazi feelings. Batu bandi wakufunela na chichi. Na uri ratara na batu padormini. Tutu wana bakari. Tashino hodara butambe tambe. Uzula uzi fighti. Tuya konda uri liwe la marazi. Ufuna no maduwari tofoste. Batu bandi miru zabu zono robe. Ufuna niri ya waishara kundiri. Rafuta duwa loto skalishkobera.
The love that we see is as you know. It's no longer the love that we know.
Tell me someone that you know.
I need to know what you're not.